music from afrofire.com.
Limonga na shikamo, ndafiru kubiliva. Balemona kwa tita kwa kabegu, kante mwa kuchida firia vante menwa wakale. Na shikamo, ndafiru kubiliva. Balemona kwa tita kwa kabegu, kante mwa kuchida firia vante menwa wakale.
Yani nimekamba mutimo kapuanyika sunga mendeke. Ngafasila kukonde auleke. After so many tries ine kungolira. Sinezo ganiza nza kupeza ningaseke. Makini na tiaya nokoma kokudo. Nizo ziuza ispeta kungala chabe bo. Wabu wabuli kila change of story. Nivera chabe madenja mwena kamufiori. Baipa pano masmaido dionse nirangiza meno. Sinezo ziwa mutima ungafemo. Ungafemo niziuza njebele na futi niambemo. But this is a different kind of love. Ijaidi machuwa kind of love. Hapa nankazi kika nitama chavi love. Vingo tika tichitika inenezo sakila.
Limonga na shikamo, ndafiru kubiliva. Kalemona kwa tita kwa kabegu, kante mwa kuchida firia vante menwa wakale. Na shikamo, ndafiru kubiliva. Kalemona kwa tita kwa kabegu, kante mwa kuchida firia vante menwa wakale.
Mwezi hapa it's a happy day.
Vela muvest tu. Sini kuna maboza mvela we bait true. Venango ati kulipe kwene vienda. If you wish me bad I'm like back to the sender. Nezo gani zati ninapita mvonse. Kulipea zaka ninvesa mushe alionse. But you proved me wrong. That's why niza kutasha change this song. And you just break it down for me. Nyanganyisa my baby for me. Nizambo imba just dance for me. Ukanvela lonely just call me. Baby just call me. Ndawa kuliwe I'm one call. Go away, boleta chikwela, nibauza go away. Unanipeza, peneneze osoba way. I call you my sunshine, nda boni tuba way.
Limonga na shikamo, ndafiru kubiliva. Limonga kwa tita kwa kabegu, kante mwa kuchida firia vante menwa wakale. Na shikamo, ndafiru kubiliva. Limonga kwa tita kwa kabegu, kante mwa kuchida firia vante menwa wakale.
Manji hapa it's a happy day. Zangani birthday, unipanga maulezi eji. Kwa tikuwa mangatini Christmas day. Gatini wase it's a happy day. Tichini zangani birthday, unipanga maulezi eji. Kwa tikuwa mangatini Christmas day.
So if you know you in love, say yeah yeah. Say yeah yeah. If you're feeling the love, say yeah yeah. Say yeah yeah. All my beautiful ladies say yeah.
Kwa kabegu kante mwa kuchida firia vante menwa wakale. Na shikamo, firu kubiliva. Mwana kwa tita kwa kabegu kante mwa kuchida firia vante menwa wakale.
Manji hapa it's a happy day. Tichiri zangani birthday. Shout out, Silent Eraser, Fashion.